कुन सगले बिलुसुम्मा रोमोती सगलिम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोत केबतता जिमाता फे संबता गनम साती जाफलक्का हंग साती तोरबाती गलगलामो साती जा हंग साती जाफलक्काती अक्कसुमास गुयारो बिग गनम साती तोरबा फलक्का हंग साती सद्देतीती गलगलामो साती तोरबा हंग साती तोरबा फलक्काती डंबली गबाबा किलोहर्जी कुमा तोरबाफ इब्बतो कोफ तोरबा तमिशन रत्ती योकान डंबली गिड्डुगलेसा किलोहर्जी इब्बा सद्देतिव सोड्डोमी तोरबा रत्ती अक्कसुमस डंबली गबाबा मेत्रबांडी डिग्डमिशन किलोहर्जी कुमा कुरतो कोफ इब्बा सद्देतिव कुरने रत्ती जिमाता फे दिलबता गलगला साती सद्देती हंग साती सद्देती फोलाकाती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साती सद्देती हंग साती सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्डुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्मा जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
ashama harka fuune akam jirtu dagge fatto ta kenya kabajamo fi jallatamo sagale bilisumma oromo saganta afan oromo rana gan kenya kabaja fi ulfina baka jirtan maratisna dakabum dagge fatto ta kenya tartiba qopile kenya harraf qabanne diannen isin beksisam tartiba qopile kana beksisudan hagat umratti isini walin kanturu an ibsagadisatim motumma wayane sabbonto to oromo manhidatti gurun ajjesu fi dararudan kanini bekamu ilman oromo mana hida wayane kesatti akadu anif murten doa etti dabar fami sanin boda wogota digdama olif mana hida sana kesaturu dan gadi famen kesa tokko jal ararso abbahumnatim gafif debi jal ararso abbahumna walin tasifne saganta kenya ufu kesatti qabanne kan yanu tawu gamanuman isiyadachifna agefatto ta kenya kabajamo fi jalatamo sagale bilisuma oromo saganta fan oromo raqopi kenya raqane gallu odusin agesisudanim akawdun tumramen hala yeroratti kan fullefatu ibsa adablisuma oromo ralatame gurani singenya garatu murqopi kenya rattimo baru mamila kenya yerod era simbirtu dugarranu dakabe isin brangen hunduma hanga tumra saganta kenya tinufana budan akanu hordoftan isinafera amma garjal odudubisutan isin cesisam
redebiudan ashama akam jirtu dagefatto te kenya kabajamo fi jallatamo kon sagale bilisuma oromo saganta afan oromoti odu yero kanaf qabanne dianne sini desina odu kan sini deso an libangadatim TPLF bubbe warraksa muddame waligalte biyolesa uma kanjedun amajji 17 barakumalamaf 18 idamtoti siyasa hikamu walqabate adbilisumma oromo idarra gutummatti kan hikamnu dinanu hideno sontane qabso bilisumma qofani jechun ibsabasen beksim mutumana bayre wayane warraksa ummato oromo muddame harom sagadi fageenya gone kanjedun akkasumas bubbe warraksa ummatan dirqisifame waligalte biyolesa umuf hidamtota siyasa hunda gadillakkisa makalawis nan cufajechun jalqababati kanat waada sene buura godachun gafa amajji 17 barakumalama fi 18 hidamtota siyasa murasa gallakkisu adiblisumma oromo ibsa basen ere hidarra gutummatti kan hikamnu dinanu hideno sontane qabso bilisumma qofantawu hubachi seram geffatota kenya gutumma ibsa kana odun boda kan isini desinu taam ama jinto guya warana bilisumma oromo kan barakumala mafe kuda saddeti konyale adablisumma oromo biyota giddugalesa europa addadake setti halaho anka bajamin ayanni guya wobo kan barakumala maf kuda saddeti europa biyota switzerland fi netherlands ke setti misenso tafi de gertota adablisumma oromo akasumas hawasa oromon mudde soddomi tokko barakumala mafe kuda torba hanga ama jija barakumala mafe kuda saddeti difami dagaten akka kabajame odun sagale bilisumma oromo dakkabe ifagodiram ሙዴ ሶደሚ ተቆ በረኩም ለማፊ ቁደ ተርባ ኮኛ አደብሊሱማ ኦሮሞ ሲውዘርላንድት ሚሴንሶ ቲቪ ደገርቶቲ አደብሊሱማ ኦሮሞ አከስመስ ሐዋሲ ኦሮሞ ወልጋውን ሴንሰ በረሃራኩም ለማፍ ቁደ ሰዴ ቲቪ ጉያ ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ በረና ቢፈሚ አጋን ወይ ተከበጀተን ኢሞ ተቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞን ሆገነሙ አከስመስ ሐለ የሮ አማ ኦሮሚያ ከሳፊ ዲና ረት መሪባል አገገፈቱን አከተ ይፈተይራም ከነመለስ ጋፋ አመጂ ጃበረኩም ለማፊ ቁደ ሰዴቲስ ኮኛ አደብሊሱማ ኦሮሞ ኔዘርላንድስ መጋላ አምስተርዳምትስ ጉያን ወቦ ከንበረኩም ለማፍ ቁደ ሰዴቲ ሚዘንሶተፊ ደገርቶት አደብሊሱማ ኦሮሞ አከስመስ ሐዋሳ ኦሮሞን ሐለሆ አንከበጀሜ ደርቡ ኦዱም በክቻ ሰገለብሊሱማ ኦሮሞ ደቀብ ያዲስ ሲራም ሲርና ከበጃ ጉያ ወቦ ከንበረኩም ለማፍ ቁደ ሰዴቲ ቢዮተ ሲውዘርላንድ ፊ ኔዘርላንድስ ገገፈመረት ካን አርገመን ሚሴንስ ጉሚ 7 አደብሊሱማ ኦሮሞ ፊ ጋፈተማን ቢርኪ ዲፕሎማሲ ካባ አሜሪካ ጃል መህቡብ አባ ዋጂ ሴና ጉያ ወቦፊ አለቀብሶብሊሱማ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞን ዱርፈ ሙረት ኢብሰበልና ሄርማቶ ታፍከነኒሩም ማይራቲስ ቆደ ፉደቶኒ አያነከና ወራነብሊሱማ ኦሮሞ ጀበይሱ ትንሰማለቃ ከታሽሰኒስ ገባፈሚራም ኦዶት ኦሙራ ጉያ ወራነብሊሱማ ኦሮሞ ከንበረኩመ ለማፊ ቁደ ሰደቴ ኑደቀበቲን ጨያም አመጂ ተኮ ጉያን ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ፊ በሪሃራን ኩመ ለማፊ ቁደ ሰደቲ ማዴሌ አደብሊሱማ ኦሮሞ ሶማሌላንድ ፊ ፖንቲላንድን ከበጀሜ ኦሌም አከገባሳን ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ደቀብ ያደሱት ማዴሌን አደብሊሱማ ኦሮሞ ሶማሌላንድ ፊ ፖንቲላንድ አመጂ ተኮ ጉያ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ፊ በራሃራ ኢዶ ሚሴንሶን ፊ ደገርቶኒ ዳባከሱ መስፊሮተን ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ አርገመኒት አመጂ ተኮ ሃንገ ኩዳፉሪ በረኩመ ለማፊ ቁደ ሰደቲት ቢፈገራገራን ከበጀተኒ ኦለኒሩም ኮኛ ጠደቾ ቦሩ መጋላ በርበራ ኮኛ ለ መጋላ ሀርጌሳት አርገመን ኮኛ ዲዳ ገብሩማ ኮኛ በሮዳ ቦሩፊ ኮኛ ጨጨብሳዲና ከነን ጀደመን ጉያ ወቦ ቢፋአካን ሚደጋተን ከበጀተኒ ኦለኒሩም ቢፉመ ወልፈካቱን ጃርሚያ ፑንትላንድት አርገሙ ከሳ ኮኛ ለን ከነና ከኮኛ ሪቅቸ ወቦ መጋላ ቦሳሶ ፊ ኮኛ ናደብሊሱማ ኦሮሞ ጋልካዮ ታርገመን አያንች ቢፋአካ ሚደጋተን ከበጀቹ ሳኒ ኦዱን ነገ ኒብሳም ከበጅኒያ መጂቶኮ ጉያወራ ነብሊሱማ ኦሮሞ ማጤሊ አደብሊሱማ ኦሮሞ ሶማሌላንድ ፊ ፑንትላንድን ታሲፈሜኩን አኩማዳ ኦሮሞት ኤበማንጉዶቲን ኤገሌቲ አንሱን ያደነን ሰሙ ጎቶ ተወሬ ገምቶተ ኦሮሞቲፍ ኤርገ ታሲፈሜ ቦደ ቆንዳሎ ታደብሊሱማ ኦሮሞ ኮኛሌ ረጅረኒን አመጂቶኮ ጉያወቦፊ ሃላ አመቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ ረጅርቱ ይላልጅሱን ኢርማቶ ተሰገንትቻፍ ኢብሲ በልአንኬነሙዳ ገባሳኑ ደቀቤ ከናዴሱም ኢርማቶ ተሰገንትቻቲን ወለሎሌን አደዳ ወለሌ ወራክሳ ገራገራፊ ፋሩሌን ወራነብሊሱማ ኦሮሞፊ አደብሊሱማ ኦሮሞ ፋርሰን ሄዱን ቆጳውን አያንቺ ቢፋካን ሆ አተን ከበጀሜ ኦሌራም ደበለታኒስ በኮታ አያንኒኩን ከበጀሜ ጩፈቲ ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞትን ኢሱፍ ጀቸ ጫልባሲ ወነደዳ ኢሃቹን ገሊኒራ አርገሙ ወራነብሊሱማ ኦሮሞፍ አከኦሌዳ ከንገባፈሜ አደት ጫልባሲ ዲያተን ከሳ ደንጋኛታ ኮኛ ዲዳ ገብሩማቲን ዲያቴ ተኮ አንገቀርሺ ኩመሰዲ ፊት ኢበተኮቲ ጉርጉረሙን ሂርማቶ ተሰገንትቻ ደረን ኦነቺ ሱዳ ገባሳኑ ደቀበኩን ደበሉን ከነደይሱም ወሉማገለቲ ማዴሌን ኮኛ ለ አደብሊሱማ ኦሮሞ ሶማሌላንድ ፊ ፑንትላንድ ከሰታ አርገመኒ አመጂቶ ኮጉያ ወቦ ሰበበ ፈቹን ጉማቸ ማለቃ ወራነብሊሱማ ኦሮሞ ኦሉታይሰኒሩ አከከናኒስ ማዴሌን ኮኛ ደደቾ ቦሩ መጋላ በርበራ ጀለቲ ጉርማውን ቀርሺ ኩመተኮ ፊ ዲበተኮ ሸንተሚጃ ጉማቸን አከሱመስ ማዴሌን ኮኛ ዲዳ ገብሩ ማጀለቲ አርገመን ከነና ከማዴ ለገሳውጊ ኢፋብሊሱማ ለኮፍሰ ተኮ ኢፋብሊሱማ ለኮፍሰ ለማ ኢፋብሊሱማ ለኮፍሰ ሰዲ ቦረናፊ ባሬንቱፊ ዱርሳ ሰባ ከነን ጀድመን ወሉመቲ ቀርሺ ኩመቶርባፍ ኢበሸንኩማቸኒሩም ማዴሌንኮኛ በሮዳ ቦሩ ጀለቲ ኢጃረመን ገሊብሊሱማ ጋዲሰዱጋ ሙርቲ ጉቱፊ ጨሊ ጨለንቆ ወሊቲ ቀርሺ ኩመሸኒፊ ኢበተኮፊ ዲግደሚ ሸንኩማቸኒሩም ከነመለስ ሰቦንቶኒ ማዴ ደገሌ ወቦ ጀለቲ ጉርማን ቀርሺ ኢበተርባፍ ሰዴ ተሚቶኮ ጉማቸ ጉደን ገባሳዱመ ወልፈካቱን ኮኛ ጨጨብሳ ዲና ጀለቲ ማዴሌን አርገመን ከነና ከማዴ ቢራ ለኮፍሰ ኩለቶኮ ሙልኢስ ገዳ ቀሮብሊሱማ ኦዳ ቡልቱሚፊ ቢዬ ኦሮሚያ ወሉመቲ ቀባን ቀርሺ ኩመለማፊ ዲበሰዴቲ ኩደለማ ጉማቸ ታይሰኒሩም አልሞልፈካቱን ማዴሌን ኮኛ ሪቅቸ ወቦ ፑንትላንድ መጋላ ቦሳሶፊ ጋልካዮ ጀለቲ ጉርማን ከነና ከማዴ ኢሬ ወቦ ኤለሞ ቂልጡ በከልቸበሪ ሊጠቢፍቱ ከለቲ ብሊሱማፊ አከስመስ ሰቦናን ኦሮሞ ኦቦዋሪዮ ገዳ ፑንትላንድ መጋላ ጋልካዮቲ ጉማቸን ደበለቴ walitti wabof qarshi kuma saddeetif dibba jaafi digdami jaagumaachaniirum walumaa galatti amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo sababeeffachuudhaan adda bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo jabeessuudhaaf jaarmeyaan adda bilisummaa oromoo somaaliilaandii fi puntlaandiitti argaman qarshi kuma digdami afurii fi dibba saddeetii fi afurtamii afur gumaacha taasisaniirum xumurarrattis ibsa jannoo qabxilee heddu of jalaa qabu baafatanii faaruu alaabaa oromoo faarfachuun ayyaanicha milkeef injifannoon goola buusaanii gabaasaan nu dhaqqabe addeessiram. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofam.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jiram. Kanatti aansee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatametu dubbifama. Nu hordofama.
Hidhaarraa guutummaatti kan hiikamnu diina nu hidheen osoo hin taane qabsoo bilisummaa qofaani. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Bubbee warraaqsaa yeroo ammaa mootummaa Itiyoophiyaa raasaa jiruuf sababni guddaan tokko gaafii bilisummaa Oromoo ta'uun dhugaa hin haalamnedha. Mootummaan Itiyoophiyaa kan olaantummaa TPLF'n hoogganamu warraaqsa kanaan dirqisiifame waliigaltee biyyoolessaa uumuuf akka gargaarutti hidhamtoota siyaasaa hundumaa gadin lakkisa maakkalaawii nin cufa jechuudhaan jalqaba baatii kanaarratti waadaa galee ture. Haa ta'u malee waadaan TPLF EPRDF kun kan dhugumaan gaafii mirgaa ummatoota cunqurfamoo fi rakkoo siyaasaa turee fi jiruuf furmaata barbaaduuf yaadamee kan godhame osoo hin taane hawaasaa fi miidiyaalee addunyaa sibuudhaan bu'aa ololaa yookaan propaagaandaa kan yeroo ittiin argachuu fi mormii ummataa ofirraa laaffisee yeroo bitachuu qofaaf akka ture kanneen maalummaa paartii kanaa TPLF EPRDF gahaatti beekan jalaa dhokataa hin turre. Guyyaa kaleessaa jechuunis amajjii 17 bara 2018 hidhamtoota siyaasaa sadarkaa federaalaatti hidhamanii jiran kumoota hedduutti lakkaa'aman keessaa durataa Kongresii Federaalawaa Oromoo KFO Dr. Mararaa Guddinaa fi hidhamtoonni muraasni 115 qofti gadi lakkifamanii jiru. Dr. Mararaa Guddinaa duraanuu kan hidhamuun hin turre hiikamuun gammachuudha. Haa ta'u malee TPLF EPRDF yeroo bitachuu qofaaf shira dalagu kan mirkaneessu malee furmaata haqaatiif hojjechuuf qophii ta'uusaa kan agarsiisu miti. Waan ta'eef ummanni Oromoo mootummaa TPLF EPRDF kan akka sabaatti diina inni kaa'isa godhatee gama hundaan jireenya isaa jeequu fi mancaasuuf ifatti irratti duulaa jiru kanarraa jijjiiramni gara furmaata haqaatti geessu ni argama jedhee abdachuu fi of sobuu hin qabu. Hawaasni addunyaas tarkaanfii shiraa kan TPLF EPRDF furmaata siyaasaa argamsiisuuf kan murteeffate of fakkeessee umrii aangoo dheereffachuu qofaaf hojjetu kana hubachuu qaban. Yeroo ammaatti dhugaan nama hundumaan hubatamuu qabu Empire Ethiopiaa keessatti dhimma hidhamtoota siyaasaatiin olittuu dhimmi addeessaan jireenya lammiilee hedduu balaa ulfaataa jala galchee jiru kan biraas jiraachuu isaati. Ilmaan Oromoo lakkoofsaan miliyoona tokkotti dhiyaatan oromummaa isaanii qofaan akka diinaatti lakkaa'amanii qe'ee fi jireenya ofiirraa humnoota mootummaa TPLF EPRDFiin buqqifamuudhaan dirreerratti faca'anii beelaa fi dhukkubaan dhumaa jiru. Haalli yeroo ammaatti Oromiyaa godina bahaa fi baalee keessatti uummata keenya mudataa jiru kanaaf ragaadha. Kanaaf uummanni keenya osoo hidhamtoonni siyaasaa hundumtuu walfaana gadi dhiifamaniiru ta'ellee haala itti gammaduu danda'u keessa miti ka jiru. Dabalata qeerroo bilisummaa kumaatamaan lakkaa'aman hidhaaf TPLF OPDO'n Oromiyaa guutuu keessatti adamsamaa jiran kaanis hidhaatti guuramaa jiran. Kanaaf wayyaanee EPRDF olola rakasa ittiin ooffachuuf hidhamtoota muraasa gadi dhiisuusi uummanni keenya akka waan guddaatti yookaan akka tarkaanfii gara furmaata haqaatti geessutti fudhachuudhaan osoo hin dagamin qabsoo haqaa kan bilisummaa isaa goonfachuuf gaggeessaa jirutti daran jabaachuu qaba. Hanga sirni bittaa alagaa kan bilisummaa keenya afaan qawweetiin nu sarbee biyyuma keenya irratti akka fedhetti nutti roorrisu kan yeroo fedhetti abbaa fedhe hidhee yeroo fedhetti abbaa fedhe hiiku aangoorra jirutti hidhamuun nu rifachiisee hiikamuunis nu gammachiisuu hin danda'u. Hidhaa fi rakkoo gosa hundaan harkaanu qaburraa guutummaatti hiikamuu kan dandeenyu warran nu hidhe sanaan osoo hin taane nummaan qabsoo keenyaan cancala yookaan sansalata ittiin hidhamne sana burkuteessine bilisummaa keenya gaafa mirkaneeffanne qofa ta'uu addi bilisummaa Oromoo gadi jabeesse amanama. Sana mirkaneessuufis murannoo fi ofirratti abdii guutuudhaan qabsaawa. Gadaan gadaa xumura gabrummaati injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo amajjii 18 bara 2018.
Yalamiko jabe fatu iredu batti debi wanu manjire
Yalamiko jabe fatu iredu batti debi wanu manjire
Yalamiko kai walkasi tokumani angayomiti gabrumani Yakomoko bitam tunamite kiyoti leso mujira iyoti
Yalamiko
ukabanke nate
Yalamiko
undete keretu
Yalamiko
karabu milite
Yalamiko
kanomnom nilito
Yalamiko
sanyigo takale
Yalamiko
lencho tajajaba
Yalamiko
oromo narale
Yalamiko
umata makaba Kanangabumaleta kariyenisu Imbubulu wanjo kanarabaneti Karamurtingamneti na abasheti Yalamiko jabe fatu iredu batti debi wanu manjire
Yalamiko jabe fatu iredu batti debi
Yalamiko jabe fatu iredu batti debi wanu manjire
Yalamiko jabe fatu iredu batti debi wanu manjire
Yalamiko kai walkasi tokumani angayomiti gabrumani alto kokane ukubande binu yakero paranu mato muriroro
Yalamiko
roro serindolku
Yalamiko
opsi sindabarsu
Yalamiko
kapso kofabari
Yalamiko
haroro dabamsu
Yalamiko
sanyigo tasani
Yalamiko
kanitabjatani
Yalamiko
lalado takube
Yalamiko
kanjalu turufe
Tome!
Dugadavi kanida mankareba mankulasani nulerav nugalle anga kumabamu yartubje negaltubia ormantanu atisabsi kotu perololedina kolate malo perololedina kolate toronutatote umanike obsabitate malo umanike obsabitate palmatulamiko perroromo gafarakina malo perroromo gafaraki wanjo kabrumada irreto kumati japsina malo irreto kumati japsina
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya samaa irra geenye jirra. Innis barruu maamila keenya yeroo dheeraa simbirtuu dhugaarraa nu dhaqqabeedha. Kunooti.
Yannan balle sinumale him bannun adda bilisumma ummata Tigray dhugome. Adda bilisumma ummata Tigray kan dhaabbateef yookaan qabsaa'eef ummata isaaf malee ummattoota gara biraaf akka hin taane seenaan uumama isaa ragaadha. Walabummaa biyyaa fi bilisummaa ummata isaaf dhaabni dhaabbatee qabsaawaa ture. Ummattoota biraafis falme jedhee hennaa dhaadatu kanneen isan beekne biratti dhugaa fakkaatu mala. Dhugaan murna kana bira akka hin jirre adda bilisummaa Oromoo malee kan beeku hin jiru. Dhaaba kaayyoo fi akeeka ijaarameef ganee gara ummattoota gara biraa gabroonfatutti tarkaanfate akka ta'e inni saaluu hin danda'u. Dhaaba dhugaa ummataa fi biyya isaaf qabsaa'e osoo ta'e akkuma galma isaa irra gaheen dhaabbata ture. Namni waan imaleef milkaa'e galgala manuma ofiitti gala malee mana nama biraatti hin galu. Dur hin jirreen adda bilisummaa ummata Tigraay dhalche yookaan dhale balaa dhaabbata hin qabne ummattoota biraa keessatti illee qabsiisee jira. Waraana Dargii shaabiyaa fi isiin booji'aman walitti qabatee maqaa dharaa itti moggaase gara Oromoo fi Oromiyaatti imaluun isaa bu'aan buusee yoo jiraate ummata isaaf qofa. Ummattoota biraaf bu'aa buusee walitti kakaasuun wal feccisiisuudha. Akkuma bittoota darbanii gaaffii ummattoota keessumaa kan ummata Oromoo deebisuu osoo hin taane humnaan ukkaamsuu filatee biyyattii guutuu keessatti nagaa waaraa dhabamsiise. Biyyattii dirree lolaa hin caamne taasise keessa arreedudha. Teessumti koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa ummata Tigraay Geetaachoo Asaffaan durfamtee guyyaa 17 geggeeffamte itti baaniisii maal akka taate ifaadha. Yakka ummattoota biyyattii irratti bara dheeraaf raawwachaa turan haala ni jiru. Hamma xiqqaa raawwatanis kan raawwatan namoota dhuunfaa akka ta'etti addeessan. Lubbuu ilmaan namaa kumaatamoota hedduun lakkaa'amu balleessan gatii itti hin goone. Gara fuula duraattis gochaa hammeenyaa ummata irratti raawwachuun hojii eebbifamaa akka ta'etti fudhatee galata olaanaa ofii fi waraana isaa badhaasee teessuma xumurate. Aadaan adda bilisummaa ummata Tigraay ummata dhiifama gaafachuun ummatatti dhaadachuu akka ta'e beekamaadha. Teessumoota erga aangoo biyyattii irratti of fidee yeroo garaagaraa godhachaa ture keessatti xumurri walga'ii isaa dhiifamaan goolabamee qawween furmaanni barbaadamutti seenama. Badii ummata irratti dalage fudhachuu irra ummata badiin irratti dalagame dirqamaan badii fudhachiisutti qaama amanu. Murna kan ajjeese galata badhaase karreeffa mana murtii dhaabe awwaalcha dhorgu. Balleessuu malee tolchuu, ajjeesuu malee jiraachisuu, salphisuu malee kabajuu, xiqqeessuu malee guddisuu, diinomsuu malee firoomsuu murna hin beekne kana irraa tolli eeggamu hin jiru. Dhaaba dharaan ijaarame dharaan jiraate dharaan gabbate karaa nagaan falmanne irra aanna jedhanii yaaduun of gowwomsuudha. Garee durree mataa irra kaa'atanii jijjiirama bareedaa irraa kajeeluun ofiin taphachuudha. Ummattoonni biyyattii addatti ummanni Oromoo irree beelaa fi dheebuu hin baane kan yeroo mara akkuma bashaahetti jiraatu kana irraa nagaa kajeeluu hin qabu. Dhaadannoo balleessinu malee hin bannu jedhu murna qabatee ka'e kana afaanuma inni beekuun dubbisuu malee malli gara biraa akka hin jirre beekamuu qaba. Sanyii duguuggaa hojii guyyaa guyyaadhaa inni godhate kana akka daraan itti fufee miidhaa irra hamaa ummattoota biyyattii addatti ummata Oromoo irratti hin dhaqqabsiifne dursanii dhabamsiisuun furmaata furtuu boruu fi har'aa osoo hin taane ammaa fi ammatti raawwatamu qabuudha. Dhaadannoo dhaabbata TPLF gara isaatti deebisuun xumura itti gochuun dirqama sabaa fi sablammoota cunqurfamoo tokkoon tokkooti. Addatti dirqama dhala Oromoo hundaati. Ijjannoo balleessanii baduu akka dhaadannoo dhaabbataatti wayyaaneen qabattee qajeelfama godhattee ittiin deemtu isitti garagalchuun haqa. Simbirtuu dhugaa irraa.
galle gadanu tole fal manna kai fal mata kiya wali galle mabarabba biya qura malik ya qura mane ki chuma galle gadanu tole fal manna kai fal mata kiya wali galle mabarabba biya dubane lalu divano kenya na walu goda konde binu bodani jarru vitu kamyo pati dubane lalu lisuma kenya na walu goda konde binu bodati dinu vitu kamyo pati katani ulkatani tota narka dumate maratani ki chuma chune gara arkati guse kubate vinjara arkati guse kubate vinjara kamso male yo mu kamno vidano terror boja jabe sidano yuto namne mashi dinaga bara re to kale kamno vara yuto namne mashi dinaga bara re to kale kamno vara pura male kiya ya pura male galle gadanu tole fal manna kai fal mata kiya wali galle mabarabba biya qura male kiya ya qura male ki chuma galle gadanu tole fal manna kai fal mata kiya wali galle mabarabba biya dubane lalu jivanno kenya na walu goda konde binu bodati jarru vitu kamyo kati dubane lalu lisuma kenya na walu goda konde binu bodati dinu vitu kamyo kati Filana bili suma Lukula nesmana bili suma La finta bedi nizbwe Warega melubwe kazobe Apoduma bigoduma Lukula nefilana bili suma Lukula nesmana bili suma Chalisinara Kera kamindi nida tuyake Karamarani tafufamitake Kera kamindi nida tuyake Karamarani tafufamitake Karamarani tafufamitake Karamarani tafufamitake Karamarani tafufamitake Karamarani tafufamitake Karamarani tafufamitake Karamarani tafufamitake
Egan age fatto takenya kabajamo fi jallatamo sagale bilisuma oromo saganta afan oromo ra qopin harraf qabanne dianne kanuman tumurame jiram hakka qopi wal fakkatu protein walitidebinutti nagatti injifanno ummata oromo